mina cha 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 cha. Nani nani changanya, acha niseme nampenda sana. Tena sina la kufanya, wangu mzima meushika sana. Oh baby, ah, I'm crazy for you, crazy for you. Sugar candy, come me do, candy baby, ooh yeah.